time you call me. Balado pick up the phone, yeah. Dimwe na rimwe kamboloka. Urumva ufunga mutwe njura nkoroga. Nzagenda nje nuzazama. Ibyo uru rukundo byo numuruho. Nje sinshaka kuba inkoroni. Reka kwikora. Uzarubona urukundo nyakuri. Uru umuntu muzima nubukosa. Nzaruguha. Baby take it far away. Mwikundire shawe. Mbukunyura. Chance wagize nizo gukundwa nanjye. Baby sureba, utuma shyuha baby sureba. Wangize rofa wazunze, kandi ntasoni. Mwemera ntasoni, you know what I mean. Uzarubona, urukundo nyakuri. Uru umuntu muzima, nubukosa. Nzaruguha, baby take it far away. Mwikundire shawe mbukunyura.